Mtaani 45 Radio. Yo, chai chill mtaani, pale maskani. Hauna form tu umebanga iza. Hauna kakitu lakini I iza. Bro, Joe, skiza. Mtaani 45 Radio.
Hey bro, checky. Stories imeweza. Good nayo, nikao kondani ya impreza. Na manze tips ni kibao if you want to impress her.
Mtaani 45 Radio.
Mtaani 45 Radio.
Number one.
Yeah. Whoa, what's up man? Mtaani 45 Radio. Kama kawa kama dawa tuko hapa. Bado tuko umoja usio hapa kwa court ya Bake. Niko na mama guys wangu bana, wasi amazing sana. Kuna warembo wanapita hapa bana, fine thing.
Hey, type yako?
Not my type. Not my type. Yo keyboard ndio imeharibika.
Atukisikia lele ikilala analika.
Yeah, yeah. So talking of sports, tuko kwa koti ya Bakes, ndio? Kila msa kwa na sport enye ubonga. Mi, okay, this sport yangu, dancing ni sports?
Dancing ni talent.
Labda b-boy, by the way b-boy ndi nasikia. Break dancing ni kwa kwa
Olympics. Hata dizi ya jo, tuko na wase wana to represent kwanza Olympics.
Mbana, b-boy
nako hivyo. Big up maze.
Yeah.
Kina TYLE, Kenya wana to represent Olympics huko bana.
Walai, wanapula puko huko mwata.
Kuna kushow, mamjana from Kibi, chapo hivyo.
Mimi sike story sahi. Walai, mjana, mjana wana ingia hivyo. Big up maze. Talent maze.
Perform Olympics.
Yeah. Talking of sports, bado tuko hapo, kuna sports mingi zinaweza kuwa recognized. Kuna kitu kama, okay, mseme mwenye anacheza table tennis anafaa kuenda wapi? Leo mimi nacheza table tennis anafaa kuenda wapi? Like, mimi mna feel.
Mimi nakumbuka tu high school ndio kulikuwa gana
hiyo. Kuna nanga indoor. Hiyo kwa street hatuoni.
Kuna table tennis, kuna volleyball, kuna games more.
Mzee yako ana game za ubombe.
Mzee ubombe. Bombe. Bombe vile amevaa leo. Waka brother pale chini.
Drip baga plumber shtuke. Cheza chini. Okay, so my indoor games. Okay, Kenya, tuseme tu Kenya literally tu. Kuna games zingine zinafaa kuwa recognized, sindio?
True.
Mi mguu zangu za left, right. Okay, pole si kuwahi cheza, lakini tutajua siku moja. Kuna sana nataka kila mse aseme icon wake. Wewe kwanza, first of all, ni sport gani sami na nini?
Mimi napenda football sana.
Aha.
Na niko na icon wa Kenya na bado
Mayolo.
Nice. Kenya obviously ni huyu kijana wetu, midfielder, the one and only, Wanyama.
Wanyama ni mnyama.
Wanyama ni ball. Though, aku, like, aliuzwa the last team alikuwa ni Tottenham. Because walikuwa na isi, and all that. Lakini, for playing, mi napenda huyu mjamaa, like, gameplay yake ilikuwa sawa. And defensive wise, kwanza nilikuwa na wasi wenye wanaweza keep clean sheets and all that stuff, na yeye alikuwa na defeat pia.
Wanyama.
Na alikuwa anaokolea sana Tottenham. Sijui mbona atamini.
Yeah, boy kutoka from the ground manze akaenda majuu, akaenda majuu and he's still doing some great things. Ndio. Yeah, next ndio na tuko next. Mimi sina kama miss this coach but.
Unza ja kuambia mimi wake wa Mayolo.
Oh, Mayolo.
Mayolo si new transfer yetu pia Jordan Sancho wa Manchester United.
Hey.
Huyo kijana star.
Mbaya sana.
Ndio.
Kijana umesema kijana ni tlafu.
Sawa, tuko kwa AK-45 the gun.
Bana, game yangu na isma jwangatuni kupiga watu. The boxing game, bana. Icon na yata kongatuni ule mmoja adi wa leo. Nani, nifanyike, bana. Uyo sini nani ya nitangu waje. Muhammad Ali.
Nani,
living icon bado. Ayuzi kwa mba adu kisema ni Mike Tyson.
Sama Mike Tyson. Mike Tyson bado na gaming?
Sikuzi ya sini actor. Lakini bora bado na
tingi. Bado, akona gaming ina likuwa nayo.
Sikuzi mashobis. Sikuzi tunapenda zile nzi ilikuwa sports.
Sikuzi hadi marapa manjiwa na wana. Bede ya story. Marapa
sikuzi. Showbiz hiyo kwanza. Yo tongelea, yo tongelea.
Jay, wewe mna share the same nini?
Mi sport ni futa, lakini ile sana ni mavibing.
Mavibing.
Boka hapo.
Ni mabijana nini, mabijana wa street.
Boka maze, boka ni ile
sana. Kwa street kwa kunaga sapa.
Aya, sawa.
Kuna story ya sapa hapo ndani.
Ritek mindonyo mafutisita.
Aya, sawa, mbona boxing ya Kenya by agenda nini?
Nona saa, boka miya ikono wangu kwanza sana ni Anthony Joshua. Na mwingine.
Bungoza ni katu, mwata kiasi ni katu mtesha. Buda tumesema boxing ya Kenya jafanya nini?
Wana SJ ona, nakizona kwa TV.
Mimi kama boxer, mimi kama wanza boxer. Former boxer, I'm saying. Mimi kama former boxer, nitakwambia boxing ya Kenya iko very superb, iko fit. Ya ndo kwa kuna game inashughulikia watu wa Kenya, mtu ya mtu yangu. Boxing, hata futa ina huo.
Yeah, so umesema, ulikuwa umesema Anthony?
Mimi nimesema
icon wangu mazeme ule na mtresha so much.
Uh-huh.
Anthony Joshua.
Uh-huh.
Na mtu anaitwa Pak.
Pak Pacquiao
mazee.
Yeah.
Uyo uyo sasa ndio. Bado tunangoja rematch yake na Mayweather. Tuonake mpararisha.
Eh, bana kuwe pararawe.
Sasa sababu upande ya sports, poleni sana na John me disappoint my fans. Kama unanifikiri unanisikilizia huko. F1 nini?
Sisi za gari zinakimbia. Maybe unaweza
kwenda. Eh, kuna watu walienda Naivasha.
Nakumbuka. Mimi na ngam nini? Yeah. Ah, twende kwa story basi mimi ni mtu wa kugembea basi.
Nani mkimbiaji?
Eh,
mtu kinduki.
Tukizipeleka na zirudishanga.
Tukikuja kwa flow na tukanduzi.
Eh, big up David rudisha kwanza mali yako. Alafu yule mwenye alianza kuumwa na macho akikimbia. Alikuwa anaitwa nani? Huyu mwenye alivaa kinyasa the same na Simple Boy, alafu Simple Boy akaanza kutrend yenda akatrend. Likewise. Huyu jamaa nani? Huyu mzee fulani walikimbia peke yake akashinda.
Ama ni
kuna mzee alikimbia peke yake akashinda bwana.
Wanje Kenya, seriously.
Jamaa. Yeye lakini ilikuwa showbiz, yeye alikuwa showbiz.
Kipchoge, Kipchoge?
Kipchoge.
Eliud Kipchoge. Big up by the way.
Eliud
peke yake. Kipchoge, Kipchoge.
Eliud alikimbia peke yake na
solo na alipewa mamita
hiyo. Akashinda jo.
Oh, ile chini ndani ya 159.
Ngoria dia nini?
Yeah, 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 yeah. Okay, okay. Thanks sana mzee Tebo kwa kuhusu sport na una start manza kukua wajanja tumanza kuingia mbele.
Lakini mimi naweza sema hivi. Unaona boka ya Kenya.
Aha.
Mazee jo promoters ndio.
Ndio wanafanya
maneno.
Ah, sawa sawa. Wewe tuko hapo kwa news. Hata tu watch your story lakini hapo kwa sports nafadiki kwa considered but it's okay. So kuna hii part tukikosanga kusema kwa show yetu, isho basi si show. Na tunasema the Sheng session sensation, ndio? Na siku hizi Sheng zimekuwa mingi sana.
Kwanza,
yeah yeah yeah. Kwanza kuna hii ilikuwa inaitwa Mbwakni. Mtu ndani ni mtu sidogi but. But Mbwakni kuna masheng mingi, una understand? So wewe ni shangani ilikustua ulisikia the first time.
Yeah.
Recently ndio mesikia recently. So.
Peng, tuka peng.
Ah, peng ni ndudi ama peng ni mazi?
Si ndemu.
Peng ni ndudi pia.
Walai, peng ting?
Yeah.
Peng ni short form ya peng ting. Kwa hivyo peng ni mrembo.
Yeah.
Bado kuna ingine. Kuna
ingine. Wewe, uni wa uptown. Masa mini bombe, hundi ujii peng ba.
Ujii peng.
Ushi nda indoors. Ndo maana una... To be a good designer, lazima
beji. Watu wa gizurai.
Usave time pia, tena. Usave time pia kwa karia yako ile unapenda.
Watu wa Githurai.
Ndio.
Watu wa Githurai. Mnafahamu mnishukuru sana leo nimewapandisha ndege moja kwa moja mpaka upande wa umoja kwa mabasi.
5 block.
Mtu wa G5 nini? AK45.
Yeah yeah.
Sheng ni gani?
Ah, Sheng Session Sensation. Hapa hivi niko na watu karibu 3 hivi.
Sema mbio.
Kwanza ni ya kwanza kuna hapa inajiita Moket.
Mo?
Moket.
Moket ni?
Market.
Moket.
Moket ni?
Ai, ujui Moket my guy.
Moket ni nini?
List ya uptown niggas iko pale hivyo join them. Moket ni uliko unasema nini blaze tume Moket kuku blaze.
Hey, yeah, straight yeah, from yeah, the.
Kwa maboys wetu kwanza.
Unaelewa? Yaani tumekuom.
You may excuse from straight from the rap.
Yaani mko nikisikiza ngoma kila time na sija hii realize.
Another one. Kuna hii utaambiwa anaku. Anaku tukiz
inamaanisha nini?
Hakuna kitu.
Hakuna kitu.
Hakuna kitu.
Sawa.
Alafu sasa kuna mwisho.
Uh-huh.
Angam.
Angam ni ashiki.
Angam ni anyiti ya rati.
Anyati. Na manyati.
Ndio unangamule mzingi.
Atijangam hiyo.
J.
Kwanza kitu ya kwanza ni kimtaa, Umojing. Umojing, mazee kama ujasikia hiyo ni umo.
Umojing, Umojing tunajuanga ni kwa jing.
Na kuririma.
Ebu
waambie kuririma.
Kuriri, inaitwa kuriri kubad girl riri ma. Ni kukisiet. Ni kukutasikia inatumikanga sana matumizi maboyu wakipanga mitindo yao ya kuomoka. Sema bro plan ni kuririma mayolo kwa balcony ya hoteli moja big huko hivyo.
Mimi najua kupurura.
Kupurura.
Kupurura ni oje kupurura ni kufanya ile kwenye motel alifanya huko kwa ile mfutuni. Eh, aliban bush. Alafu akakata maji.
Akakata maji. Akatoa nini? Maulipo.
Enye mwase alikuwa na chomarada lakini
nisa. Alikuwa na chomarada.
Alipu introduce kwa hizi vitu but it's okay. Yeah, manze. Okay, wase. Kilicho na mwanzo, wazima kiwe na mwisho. Okay, akabla tumalize, niliona short clip video. Hapa recently tu. Nilikuwa nafungua tu moyo wangu, lakini imetrend. After Calligraph Jones, tunamtumia ngoma, tumeenda studio, tunarecord. Atupe 1 million. Sisi tukao tumejua 1 million imewekwa tu tunaenda kuchukua.
Ah, yeteke tani kushow. Mimi kama participant.
Wewe ni nani kwanza
swali? Mimi ni AK45 gunman. Mimi kama participant bro na kushowaje? Hii ganji mimi nilikuwa najua. Mimi vile nakonga mbadi. Mimi ni mnyama. Hadi siku hesitate nilipigia woke mistari my counterpart tende nikamwambia bro, twende hii pesa. Haikuwa ni tuende tufanye challenge, ilikuwa ni tuende hii pesa.
Tuende do, alafu.
Jitu likuwa tunajua obvious, tukifanya challenge pesa ni yetu.
Hata najua hivi. Ido ni mlikuwa mekewa.
Iye ni likuwa yenyo. Walikuwa andakatua, watu tuliclaim na ngoma.
Na niaje bana mkupata ata ripo. Sara si pesa, ripo.
Kwa sasa sikia bana tukenda di studio mse. Tukenda studio, tukatengeneza di poster. Handmade na mimi. Kidogo hivi tuna post, hadi tuna mtag. Uzani hakuna. Unajua nasikia ni kama sana kupima.
So Jay
ameshalia ni one of the best. No take. Hizo ndio vitu kai. Mpasa na roga ufale hizo ndio vitu zinaniko huko mneti. Zinaniko huko hizo kwa story zake. Sisi zetu azianiki bana. Hadi atupi post hadi kaa tupe do.
Jay, wewe ni rapper.
Mimi ni rapper.
Mimi na mimi actually wewe ndio uliintroduce kwa game by the kama mnanisikiza mnasikizaga Ferron, mnasema Ferron ni mnoma. Jua mse mwenye alinitambua na akakubali kufanya na mimi track yangu ya kwanza. Jaden Eden na ndo maana mimi nampiga ma shukrani zangu. So wewe jua tuko na mse special hapa. Jaden ulifanya freestyle ya Calligraph?
Sikufanya freestyle. Juu kuna kitu moja, na Bilivin. Mimi nimekuwa nikiendanga hizo ma audition na nini za ngoma na nini. But sikuanga successful kuingia ndani. But kuna kitu moja nilikuja ku discover. Usingoje mse akuvalidate. Akurate. Aseme ati sasa wewe ni mkali. First of all, believe in yourself. Jo wewe ni mnoma. Ukishajua wewe ni mnoma, utafanya nini? Utaanze sasa ku approve wrong. Ile kitu alikuwa anaona wewe si mnoma. Na AK jumse aja ku post haimaanishi ati aja ku identify. Amekuona na amekuona wewe ni threat.
Nakuogopa shule.
Eh, mse ameona wewe ni threat. Ama mse ameona wacha ni post best ya. Post best yangu. Sami kitu najaribu show yake hapa kama bro wangu mdogo. Mazee usigoje mse aku nini? Akupe hizo rates. Jipe mwenyewe.
Yeah, niko. Mimi
napea advice kila msanii hapo.
Mimi nilikuwa Sami unasemaje
mzee? Ah, mimi nilikuwa na swali. Okay, Jaden, drop yako like ukiingia tuseme kwa verse ama kwa track inakuanga ni gani hebu tupatie kidogo.
Yeah.
Drop. Drop gani?
Yeah, it's a boy.
Ile ncha yako ya.
JJ, what up? It's a boy Jake Daniel, already know me. I represent 254.
Kianza podcast. Okay, for me, nimesikia kusema Jay Dan. Mgeet. Yeye ni noma bado.
Jay Dan. Jay Dan.
Ni noma. Ni noma.
Yeah.
Na mimi Jay Dan vizuri. Sasa ni mwenyewe na mimi.
Yeah. Niambie ni sangapi wase.
Mimi hapo na kaga gani ya.
Umse kwanza umse boy. I appreciate sana Ferron. One of the icons hapa mzee tunajua.
Nilika
45 I'm represent.
Yeah, na nilika.
Okay, na mimi niko na challenge to other artists. I don't think unafaa kukua na top 10 list. Weke Tupac and Biggie na local rappers wako hapa. For me, I think umjui personally. Mtu mwenye unajua personally ni mse mwenye umemsikiza. Anaweza kukusaidia. Unaweza mwambia niaje niweke hata Sam kwa lyrics zako. To me hiyo ndio ikuwa great.
Yo naye ni true. True.
Eh.
So,
what?
Wase, believe it or not, my fellow listeners, it is 1946, 21 degrees Celsius Nairobi manze. Manze tupo mkupiga issue bivile na kwa kuna pigwa. Oh, sio. And actually I'm loving it because they're doing it in a different way, in a very spectacular way. And in a way gani, mama kuja kwa mta. Fanya hiki nunika vile. Okay, well, my fans, even though you're bonga area, I think there's nothing new ni, tumekatuma mic up, atuna, tumekamkula, tumekamna content. But this is us, this is how we normally talk about. This is me positivity, positive vibes, ndio?
Positive yeah. Energy.
So, okay, yeah. Hapo.
Ma plus, plus.
Okay, kejani, you drop some comments. Wasema nini mekubamba na show. Kama kuna kitu nyo mesema, tumesema imekubamba, ame mekukatisia. Roroa, enda hapo kwa comment section, bonga. Situa kwa ready kureceive negative, critic, na positive. Yes, ndio?
Deja vu.
Yeah, na...
Deja vu.
Yeah, na... Okay, na... So muna juani aje wase. It's so... Poleni. Yeah, sisi bado tunaendelea kubonga lakini mafans pesa nyao wamelipa imefikia hapo sawa. So ganji tulipata last time. Sasa kama mtaka mlipe muongeze mingi na next time tukiweka hiyo show nyingine iko a bit long sawa. Eh. Manze asanteni jo.
Nikafunga bana.
Nikafunga leso.
So out.
Mtaani 45 Radio. Yo. Chai chill mtaani pale maskani. Hauna form tu umebanga iza. Hauna kakitu lakini I iza. Bro, Joe, skiza. Mtaani 45 Radio.
Hey bro, checki. Stories imeweza. Hood nayo, nikao kondani ya impreza. Na manze tips ni kibao if you want to impress her.
Mtaani 45 Radio.
Mtaani 45 Radio.